Umaskanda basezwaninga ukuze tjatja
emakha
ukuze mfowango
zalibhale
umaskanda basezwaninga
yetalayo zilibhele majaji jia em jia em
uyedelela uyedelela lomphembe
uzizokuzana mancemu
uyedelela uyedelela lomphembe
uzizokuzana mancemu
zikojana
zakethu zinqulanga zonke izizwe Esabu ngempilo silwa nayo bathizwa kuzala manje
nqu 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 nqu
nqu please wizu
sha 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 sha
sha sha sha oh oh salabeka
Memes un culo, un pelé, yo matico, aguacata, guay chela, guapalega, guay sis. Pupín de guay.
kwehlumshophi kuleyo ndawo ikuhle itshela besuthu kundizigwa baba phezu kwaloya muzi zonke igqukuka ziza kubo ziyofukamela amagulu ngikhuluphele nje mina kuyadliwa ekhaya amashabalala kuphekwa ngamakhulu amabhodo ogalaza ngofika sikuphakele ngeke sikushaye ngesikebhele sokufaka isefrezing ukhukhumala ube ngangami uyeke ukungizona iqawe lasemlindeni mina uhlahla ngahlahla ibhide elimnyama ngomlomo elithethwa ngenyembezi zamadoda unjobo kazinyathelwa zinyathelwa oshaka nosenza ngakhona sigcotshwa ozwide kalani wayenza indaba akhipha impunzi washisa umlilo waqubula kwasukuthi ulwezitho labheka phezulu lasha lonke izwa yisinqamu sensango moment enkanini enkanini
banobeaithinsizwe
emahlabathini enkanini enkanini
banobeaithinsizwe
olunji enkanini enkanini
banobeaithinsizwe
ematyeni enkanini enkanini
banobeaithinsizwe
osuthu enkanini enkanini
banobeaithinsizwe
emsinya
banobeaithinsizwe